wamebeba, hawa manyako wamebeba kepi lori.
Siyezi kuchota naishi na mother.
Ati
bado naishi na mother.
Guy, seriously, really?
Alvin Brown beat.
Sa sita usiku wa manzi amenianda. Sijui nitaenda wapi na yeye. Bado naishi kwa mother.
Ukiwa go, go, go. Ukaji so, bo, bo. Ukiwa go, go, go. Ukaji
ba. Bas bas choka mana maringo mi upenda to mi upenda chapa na tarimbo mi uchapa chapa na nakanya gara mwaga bila da permission bila da permission bila da permission mi uchapa mwaga bila da
permission
Kula matunda na choki paji. Si hadi simu kuzima ndo naichaji. Nichungwa chenza nchukiti maji.
Alafu mwana juna tapika na balu jashu.
Dino linaloni,
adisha mida. Kama kasi na uskumanga masasi madakika. Na kame chapa nda chapanga makali fast. Hizi dhambi ndazio shandani ya kanisa. Hapa kazi ni kupeananga mami mba. Juna kutakanga, juna dai ukidai tunapanda na. Moja kwanza ni kuonyeshe bana banana. Ninaeo bas tunapaka na. Hapo nyuma na sidika mnafanda na. Mana kila day bana unaitanga za. Katangaze basi baby si upanda na. Panda, panda si upanda na. Katangaze basi baby si upanda na.
Hey, dua moranga na skuli kakaula mtose kipekaruti Yesu manje. Nikuwaji? Hey Joe man, sunajua di kejua kili limpoka juzi.
Moranga,
sida isa kujua. Sida isa kujua uza mami chumbaya. Nepedi wako niza mtako jumi kichumbaya. Washa tatu ndo nifunguliza madawa. Kauna kutu chapa kitu kiu kichumbaya.
Kisipio ni talanta.
Nini kichumbaya?
Kwa jingi ya kashata.
Wesi kichumbaya.
Apo thobo ni tariata.
Nini kichumbaya? Chimba turi bila mpango kiu kichumbaya.
Kisipio ni talanta.
Nini kichumbaya?
Kwa jingi ya kashata.
Wesi kichumbaya.
Apo thobo ni tariata.
Nini kichumbaya?
Boom. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3, quick maths. Everyday man's on the block, smoke trees. See your girl in the park, that girl was a ass. When the thing went quack, 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 you man was
going up, and it came in when you once again.
Soft, my soft, how soft, my
baby. One time, two time, now up, now Jesus, now.
How soft, my baby.
One time, two time, now walk na Jesus, na move na Jesus. That's why I say my limbs, let me flows, let me